In the mix with DJ Warriors. DJ Warriors on the decks.
Yeah.
DJ Warriors on the decks.
noma ngavala sina songena kuvaliwe hosi noma ngavala sina songena kuvaliwe hosi noma ngavala sina songena kuvaliwe hosi noma ngavala isazosha wicked doubts noma ngavala sina songena kuvaliwe hosi noma ngavala sina songena kuvaliwe hosi noma ngavala sina songena kuvaliwe hosi noma ngavala isazosha wicked doubts ivule 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 mshaye hosi 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 I can't tell you party, I can't tell you party, I can't tell you party, it's a social wicked downs. I can't tell you party, I can't tell you party, I can't tell you party, it's a social wicked downs. Melestale pants, it's a social wicked downs. Melestale pants, it's a social wicked downs. Noma ngavala, sina songena kuvaliwe. Hosi, noma ngavala, sina songena kuvaliwe. Hosi, ivule, ivule, ivule mshaye. Hosi, sa.
In the mix with DJ Warriors.
Oh, ivo, ivo.
Are you a spender?
ungenzeleni ungandima shele ungandima ne kashami hele suka endleleni ungandima shele ungandima ne.
Tudo bem. yeke isigubhu esivuthi sabalele kumthebelele kusasa uvuka ubahlekele nwanokele menemene okuthubaleke kabza thulo bayeke isigubhu esivuthi sabalele kumthebelele kusasa uvuka ubahlekele nwanokele menemene angithi ungilahlile ene wena ngokubhacile angithi ungidampile ene wena ngokujampile bodlala ngesikhathi sami why wanna for isikhathi sami bodlala ngesikhathi sami why wanna for isikhathi sami
Shake it, shake it. Eish.